Yesu yebazi obaana ba Katonda.
Praise Jesus, children of God.
Musibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your life?
Obulamu bulungi.
Is life good?
Bonna bombi no bw'omwoyo.
Life of the Spirit.
Mukama bulungi.
Is God good?
Kitegeeza bw'abanga mulungi ekiseera kyonna.
If he is good all the time.
Obulamu tukkirizanga bulungi.
We believe that life is good.
Kubanga ye likuba obulamu n'amazima.
He is the way, the truth, and the life.
Era ku bujjuvu bwe kwe twaweebwa.
From his fullness we were given.
Obwe bwali bugenda mu maaso n'okukendeera.
Even as it moved on to reduce.
Obulamu n'ajja abujjuzeewo tubeere na bujjudde.
To fill up our lives, to have life which is filled.
Eky'okubanga waliwo byomisinga mu mubiri.
For you lacking things in the body.
Obanga waliwo obunafu bwonna.
Or there is any weakness.
Oba obulwadde.
Or any sickness.
Ekitegeeza nti obulamu bwafuuse bubi.
It does mean life has become bad.
Oyo Mukama asigala nga mulungi ebiseera byonna.
That is the Lord remaining good all the time.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ye Mukama asigala nga muki?
He is God remaining good all the time.
Manyi yobwe yagenda n'agamba tunaafunanga birungi byereere.
You know, God spoke, shall we get only good things alone?
Yobu yali mu ofiisi y'omwoyo mutukuvu.
Job was in the office of the Holy Spirit.
N'agamba tunaafunanga birungi byereere.
And he said, shall we get only good things?
Tufu Mukama agaba birungi byereere.
Surely God gives only good things.
Naye ebyo ebirabika ng'ebibi.
But those which seem bad.
Era nabyo bibeera birungi.
Them too are good.
Lwakuba ffenna kikyangu bigumiikiriza okubiyita ebirungi.
Not easy to bear them, call them good.
Kubanga bibaako eky'okutuyigiriza ekisinga
obulungi. They have a lesson to teach us the best.
Naye tukuma omwoyo bwe tutegeera bwe
tutyo. But we get strengthened as we understand that.
Kubanga bibeerera ebirungi.
But when they become good.
Agamba nti bibeera bigezo.
He says that they are tests.
Naye ate ateekawo obusobozi bw'okubiyita.
Yet he put an escape route out of them.
Twakitegeeza nti nabyo birungi.
It means them too are good.
Omanye bakuwa ebigezo ku ssomero.
You know when they give you tests at the school.
Osanyuka olw'okuyita.
You rejoice over the passing which is coming on.
Awandigambye bannaye mulekeranga awo tuwa ebigezo ku ssomero.
Stop giving us tests and exams at school.
Naye bwe batakuwa toyita.
But when they don't give them to you, don't pass.
Oyita.
You pass.
Si ekyo kituyigirize.
Now let that teach us.
Tewaliwo ebitutuukako nga biringa ebyo.
There are things reaching us seeming bad.
Naye nga birina gye bitwongera.
But they have where they take us to another level.
Kubanga buli twakolanga ebibuuzo twabeeranga ku bunkenke.
We did exams, we are on tension.
Era n'ebyo ebiringa ng'emitawaana.
Those which seem like troubles.
Ayo bituteeka ku bunkenke.
Them to put us on tension.
Si bwe kubeera.
Is it not that?
Say,
what am I going to answer?
Olumu ne answer zonna ne zikubula.
Sometimes all the answers vanish.
Naye nga kyakwetaagisanga kusetolinga.
But you just needed to settle down.
Mwebyo byonna byoyita emitawaano oba ebizibu.
Those all troubles or problems.
Waliwo ayogera emabega wo nti teri kimulema.
Someone speaking behind you, nothing is impossible.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kiba kyetaaga okiwulire okikkirize.
You need to hear it, believe it.
Owulire eddoboozi eryo.
And you hear of that voice.
Akuwa obusobozi okuyita ebigezo.
What gives you ability to pass the tests?
Era ebigezo bannange. Bwe bidda ng'omaze ofuna baziyita ki zi A.
When results come and you've gotten distinctions.
Division 1.
The divisions 1.
Ofunye 8-90%.
You've gotten 80-90%.
Mutuufu osanyuka.
You rejoice.
Naye mwana wattu.
But friend.
Si bangi abagumiikiriza.
Not many wait patiently.
Sobola okuwulira answers ziddibwamu.
Be able to hear answers to be answered.
Ne bavaayo n'80.
And they come out with 80.
Mutuufu abasinga ne tutera ovaayo n'ekkumi abataano.
5-10%.
Mpozi byabiranga bitya mu
kibiina. How was it in the classrooms?
Muzijukizeeko.
Remind me.
Naye ebiswaza tebiragika banno.
But what is shameful you can't show it to your colleagues.
Era nga pepo osooka n'ogirumako amatu gonna we baatadde marks awo.
Years where they put marks on your papers.
Osooka ozirumako.
And you bite them off.
Abamu bakwata peni ne bakutiza.
Others they take pens and they add marks to themselves.
Awali 0-5 kati 0 ena n'agifuula 6.
There is 0-5.
At least efuuka 6.
And the 0-6.
At least efuuke
65. At least 65.
Aliwo gwa kuba kakati twazi twalange wakanga abazadde bamute baso.
Now we took them home and some parents are illiterates.
Gaye takabira mukula bana etike ezili mu zikiwe zenka.
It ticks within the papers they sum up to 60.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So na yetu kirizenga ebibao tubitwale nga bigezo.
Let's accept whatever happens, we take them as tests.
Tuulire eddoboozi lye erigamba teri kimu.
What Stephen had, let's hear a voice saying what nothing is possible.
Okugamba nti akuwa engeri gy'osobola okukola
okuyita ebigezo ebyo. To pass the tests.
Naye kiba kizibu nnyo okubiyita nga tosobola kuwulira ddoboozi eryo.
Very hard to pass them when you can't hear that voice. Nothing is impossible with him. If you ask him, how are we to pass here?
Yes,
if we become disciples of Jesus, it is hard to escape them. It's very hard. And don't lie to me in salvation that you will not get tests. The more you want to become a disciple of Christ. For those who are taught, they are given exams. You have to prepare themselves for them. Those who prepare, they do what? They read so much the books. And they don't read as newspapers, they try forced to see, they understand them. The more you get the knowledge, the tests will always be very easy for you. In the name of the Lord Jesus. God bless you. Thank you for coming.
And
for your name and voice.
Apostle
Ronald, who witness. Together with Pastor Bosa.
With
our Bible reader, Pastor Robina. We love you all. In the name of the Lord Jesus,
we
based in this ministry,
a
new generation with the full knowledge of God and His glory. And we move on to reach you knowing the schemes of Satan unto God and unto His church,
or
unto God's people.
Yes,
praise Jesus so much. We are in a head winding up to separate the Spirit of God and His works of righteousness from the Spirit of Satan and His works of unrighteousness. Praise Jesus so much. And in that head is where we are looking at the evil spirit of Satan, which is in the form of the beast, and it fights to shift humanity from the image of God, to make him appear into an unusual animal. Yet the Spirit of God tries to see, restores us to the true image of God. We've seen much in that way. And we compared much the statue which King Nebuchadnezzar saw in Daniel chapter 2.
And
that statue appears like a human image.
Yes,
praise Jesus so much. But when we look at that statue, we see the different kingdoms right from the head of that image, which is the human image. And the head showed us the kingdom of the Babylonians, which was reigned over by King Nebuchadnezzar. That is the golden head. Now the chest and arms of silver showed us the kingdom of the Medo-Persians. And we looked right from the belly
and
thighs which are of bronze, the kingdom of the Greek.
Yes,
praise Jesus so much.
And it what looked
right from the feet, from the knees onto the ankles, which is known as the feet, which is of iron. That's the Roman Empire. But it has a shadow. And it's
reigned
in the shadow image known as the Roman Catholic Church. And at the end down there, the feet part is of iron, and another part is of clay.
Roman Empire.
Till we see there the same kingdom of the Roman Empire. After making the image of the Roman Catholic, and it could not do and execute well,
he
put in place the kingdom of the false salvation. And it reigns over the world.
Now
seeing much on that word, but on the same image, we have been seeing beasts which are blind on it. And these beasts represent the spirit of Satan, the kingdom of Satan. And we saw that at the head of the human image, we saw the spirit of the devil in the form of the lion. And it has wings. It moves roaring, seeking whom to devour. We saw the battle wanting to possess a human head.
Yet,
wants to join with the human being passing through the head to save him. Now we saw the battle which was there. Fighting the human being shaped from the image of God and the likeness of God. We looked at the part of the chest and the arms, which are of silver. And we looked at the heart and the spirit of the devil in the form of the bear. And it contains for the human hearts. Yet God wants us to believe him with our hearts. The spirit of the devil in the form of the bear moves on holding three ribs in its mouth
to
seek to destroy the father, mother, and the children. Now we've been seeing many things. When we reach the belly and the thighs of this image, and it's of bronze. And we saw another beast there. The spirit of the devil in the form of the beast of a leopard.
With
field of different sports.
And
we understood there is a part right there. A secret, the private part. Which made many sports all over the entire world. Immorality and things like those. Like homosexuality. The man and the man. And they join to do things not right. And the woman with the woman. And many other acts. Now when we reach the knees and to the ankles, the part of the feet,
if we
found there, there is the fourth beast. And it's of the spots of the leopard. And it has seven heads. And they are of a lion. And the feet are of the bear. We discovered the spirit of Satan, which appeared in the Roman Empire. Now line up at the feet. We discovered it looked much to pervert the human destiny, the journey of heaven. But we discovered we came from heaven and we were meant to get back there. But it got hardened away by the spirit of Satan, which in the form of the fourth beast appeared in the kingdom of the Roman Empire, which lined up right at the feet to pervert the human destiny. Praise Jesus so much. We lived on the world forgetting our home is in heaven. This day we want to move look at the image of the beast, which was made by the beast of the two horns. The image of that beast, the image of the fourth beast.
You
want to see the image of the fourth beast?
Roman Catholic.
Known as the Roman Catholic.
Roman Catholic Church.
Known as the Roman Catholic Church. In it falls many religions and beliefs.
ngakyakolebwa ensolo eyamayembe abiri,
and was made by the beast of the two horns,
obulokozi obwobulimba,
false salvation.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Jukira nakyo kisimbye ku magenda g'omuntu.
Remember, it two lines up by the human destiny.
Ku bigere.
At the feet.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ekifaananyi ky'ensolo eyookuna.
The image of the fourth beast.
Ekimanyiddwa nga Roman Catholic.
Known as the Roman Catholic.
Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church.
N'amadiini mangi.
And the many religions.
Ekyakolebwa.
Which was made.
Ensolo eyamayembe abiri,
by the beast of the two horns,
galinga ag'omwana gw'endiga,
which are of the Lamb of God,
obulokozi obw'obulimba,
false salvation.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Asubire nti otegedde bulungi omutwe ogwo.
Let me explain you. Let me hope you understood the heading.
Omanyi omutwe nguddamu emirundi mingi.
Do not repeat the heading many times.
Kubanga bangi ababuzaabuzibwa mu kukola emitwe gino gye tusoma.
Many get confused making these headings we studied.
Ekifaananyi ky'ensolo eyookuna.
The image of the fourth beast.
Subira ensolo eyookuna ogimanyi.
I expect to know well the fourth beast.
Ye Roman Empire.
That's the Roman Empire.
Naye tulaba ekifaananyi kyayo.
But we see its image.
Ekifaananyi ky'ensolo eyookuna.
The image of the fourth beast.
Oyinza okugamba ensolo eyookuna.
You may say the fourth beast.
Bwe bwakabaka bwa Roman Empire.
The kingdom of the Roman Empire.
Ekifaananyi kyayo.
Its image.
Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church.
N'amadiini ag'enjawulo.
And the different religions.
Ekyakolebwa ensolo ey'amayembe abiri.
Which was made by the beast of the two horns.
Agalinga ag'omwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Okutegeeza nti obulokozi obw'obulimba.
Meaning the false salvation.
Ensolo eyookuna,
the fourth beast,
ye Roman Empire,
is the Roman Empire.
Ekifaananyi kyayo,
its image,
Roman Catholic Church,
Roman Catholic Church,
n'amadiini ag'enjawulo,
and the different religions.
Ekyakolebwa ensolo,
which was made of a beast,
erina amayembe abiri agalinga ag'omwana gw'endiga,
which has two horns like of the Lamb of God,
obulokozi obw'obulimba,
the false salvation.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ekigambo ky'ogenda okusinga okutegeera wano.
What you're going to most understand here.
Stanley yali akyamya amagenda gaffe.
When Satan was perverting our destiny.
Kubanga tukimanyi nti obulokozi obutuufu.
But we know that the rightful salvation.
Bwe bulokozi obutulaga olugendo lw'eggulu.
It's a salvation showing us the journey of heaven.
Era bwe tugamba nti olugendo lw'obulokozi.
And when we say the journey of salvation.
Tuba twogera ku lugendo lw'eggulu.
We speak of the journey of heaven.
Kubanga mu kulokolebwa kwonna.
For in every salvation.
Twaloka okulabika nga tugenda mu
ggulu. We are saved to see we go to heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye mu biro eby'obulokozi nga buzze ku nsi kuno.
Even when salvation came on the world.
Ensolo eyo eyookuna,
the fourth beast,
omwoyo gwa Setaani,
the spirit of Satan,
ogwalabikira mu bwakabaka bwa Roman Empire,
which appeared in the kingdom of the Roman Empire,
yagenda mu maaso n'ofuna ekiwundu,
it moved on to get a wound,
mu kufuna ekiwundu,
in getting a wound,
yabulawo,
it disappeared,
ne wajja ensolo ey'amayembe abiri,
and there came the beast of the two horns,
agalinga ag'omwana gw'endiga,
which are of the Lamb of God,
obulokozi bwa bulimba,
it's a false salvation.
Ne butuuka okulagira okukola ekifaananyi ky'ensolo eri.
It reached to command to make an image of the other beast.
Eraga obwakabaka bwa Roma.
Which shows the kingdom of the Roman.
Ekifaananyi ekyo ne kikolebwa.
That image was made.
Nga kiyitibwa Roman Catholic Church.
And it's called the Roman Catholic Church.
N'amadiini agavaamu.
And the many religions from it.
Wabula mu byonna ky'olina okumanya.
But in all what you have to know.
Nti era ensolo eyo. Yamayembe abiri.
That still the beast of the two horns.
Agalinga ag'omwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Egenda kudda era.
It is still going to come back.
Okudda kwayo.
It is coming.
Oluvannyuma lw'okuba nti yateekawo ekifaananyi kino ekya Roman Empire.
After it put the image of the Roman Empire.
Yetumanyi nga Roman Catholic Church.
Which we know as the Roman Catholic Church.
Ensolo eyo etuuka okubanga bagamba tusinze eri yennyini.
Beast will reach to tell you let's
worship. Roman Empire yatuddeyo.
The original beast, the Roman Empire. But that has already happened.
Because
many born agains have gone registered in the religions now.
But
we told you we know that from where they began from. According to Daniel 7, verses 23,
he
explained us with the fourth beast like this.
Daniel esula ya musanvu onyolwa abiri mu esatu.
Daniel 7 verse 23.
Nayogera bw'ati nti, ensolo eyookuna eriba obwakabaka obw'okuna mu nsi, obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era buli ly'ensi zonna, era bulizisambirira, era bulizimenyaamenya.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. When he explained the beast were four initially,
right
from the first, which is like a lion, the second, like a bear, and the third, it's like a leopard. Even the fourth, joined the versions of the three beasts before it. That's the beast with seven heads, the ten horns. Those seven heads are like of the lion, with the feet like of the bear. Now that fourth beast, the spirit of Satan, the kingdom of Satan, which appeared in the Roman Empire.
And
when they explained us of that beast, in Revelation 13, they showed us its appearance. Revelation 13 from verse 1 and 2. Revelation 13 from verse 1.
Neguyimirira ku musenyi gw'ennyanja, n'endaba ensolo ng'eva mu nnyanja, erina amayembe kumi n'emitwe musanvu. Ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule kumi, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. Olunnya olwokubiri. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu. Nakamwa kayo nga kamwa kempologoma.
Yes, you have
been praise Jesus so much.
Ensolo eno eyokuna,
the fourth beast,
obwakabaka bwa Roman
the
Empire,
the kingdom of the Roman Empire,
omwoyo gwa Satan,
the spirit of Satan.
Bagambye nti yalina emitwe musanvu.
They have said it had seven heads,
amayembe kumi,
ten horns,
nga gaji kuganga kulike engule,
and their crowns on it,
ate n'amannya ag'obuvuzi,
and even the blasphemy of names.
Kubikulwa kumi nasatu nyo oku bagambye.
Revelation 13:2 they say,
nti ate obumwa bwayo bwalinga obw'empologoma,
mouth was like the lion,
mu ngeri ya bwakabaka Babylon,
in the form of the Babylonian Empire.
Ate ne bakugamba nti ndala ebigere byayo biringa ebyeddu,
its feet are like of the bear,
okugatta omwoyo gwa Satani mu bwakabaka bwa Medo Persia.
Join up the spirit of Satan and the kingdom of the Medo Persians.
Ate ekitundu ekiringa ekyengo,
the portion is like of the leopard,
kigattagatta omwoyo gwa Satani.
It joins up the spirit of Satan,
ogwalabikira mu mabara g'engo,
which appeared in the sports of the leopard,
bwakabaka bwa Greece,
in the Greece kingdom and empire.
Naye nga Satani yajagaba obuyinza bwe,
Satan is the one moving, giving his authority,
ebyensolo zino n'oyo yazituddeko,
through these beasts and the one seated on them,
amanyiddwa nga Jezebel,
that known as Jezebel. Let's move on and we hear.
Kubikulira esura ya 13 olunyolo okubiri.
Revelation 13 verses 2.
Nokusota gwegwaji wa manyi gayo. Nentebe yayo yobwakabaka n'obuyinza obungi.
Yes, you have been
praise Jesus so much.
Okusota kustani gwe nyini nyini.
Dragon Satan himself.
Kugamba manyi ge n'obuyinza bonna n'entebe.
Power and the authority and the throne.
They
were given up to that
beast. But
that beast, the rightful one, called the beast the one sitting on it.
Jezebel. Malaika yasoka okugwa neyegatta ku Satan.
The first fallen angel to fall and join on Satan.
Abasoma naffe mu lugendo lw'eggulu,
those who started with us the journey of heaven,
oluli mu bufunze,
which is in the summary,
twatuuka down tulaba Satan ne bamalayika baabwe,
reach there to see Satan and his fallen angels.
Yezi bye tulabidde,
we've seen many things right there.
Yes, yabazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye nga kyetwagadde ogende mu maaso n'okutegeera,
but we want you move on to understand,
nti ensolo eno eyokuna,
that this fourth beast,
eyalabikira omwoyo gwa Satani,
or the spirit of Satan,
ogwalabikira mu Roman Empire,
which appeared in the Roman Empire,
nga gulina emitwe musanvu,
and it has the seven heads,
era n'amayembe kumi,
even the ten horns.
Omutwe ogumu gwafuna ekiwundu,
one head of it got a wound,
naye bwe gwafuna ekiwundu,
but when it got a wound,
ensolo eyo yasooka neyeekweka,
that beast first healed itself,
nebasooka baleetawo ensolo y'amayembe
abiri, the first brought and blessed the beast of the two horns,
obulokozi obw'obulimba,
the false salvation,
ne bulagira ne bakola ekifaananyi kya Roman Empire,
they made an image of the Roman Empire,
ekifaananyi ky'ensolo eyo,
or the image of that beast,
ekimanyiddwa nga Roman Catholic Church,
known as the Roman Catholic Church,
omu n'amadiini mangi agagwamu,
with many religions falling within it.
Okusinziira mu kubikulwa 13,
according to Revelation 13,
onyolo okusatu lugamba bweru,
verse 3 says this.
Kubikulira esula ya 13 olunyiriri olw'okusatu.
Revelation 13:3.
Nendaba omutwe ogumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna nezigoberera ensolo eyo nga zeewuunya.
Praise Jesus so much.
Nti yalaba ensolo.
He saw the beast.
Ensolo yokuna gye twogerako.
The fourth beast is what we speak of.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Ng'egimu ku mitwe gyayo.
Like one of its heads.
Omusanvu.
The seven heads.
Nga gufunye ekiwundu ky'okufa.
The wound of death.
Kinaye nekimala nekiwona.
That after it got healed.
Kati wanutuluza nti kyawonerawo.
Don't think it healed instant.
Waasooka ne wajjawo ensolo y'amayembe abiri.
There first came the image, the beast of the two horns.
Agali ng'ago mwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Obulokozi obw'obulimba.
The full salvation.
Ne busooka bukola ekifaananyi.
And they first made an image.
Eky'ensolo eri.
Of the former beast.
Ekifaananyi kya Roman Empire.
The image of the Roman Empire.
Ekimanyiddwa nga Roman Catholic Church.
Which is known as the Roman Catholic Church.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Nekibeerawo nga kirwana.
Lived on fighting.
Okuwonya oguwundu guli.
To heal the other wound.
Ogw'ensolo eri emanyiddwa nga Roman Empire.
Of the other beast known as the Roman Empire.
Nebituuka nga bikyagaanye.
And things reached failed.
Ensolo ey'amayembe abiri.
The beast of the two horns.
Obulokozi obw'obulimba.
The false salvation.
Nebujja nebukiwonyeza ddala bulungi.
It came healed it totally.
Tonepao.
And the beast came back.
Ogena kuba obinyonyoka bulungi.
You're going to get explained well of that.
Yes, we have seen.
Praise Jesus so much.
So bigambo bya kutwala n'amagezi.
No, these are what's to be taken with wisdom.
Ebaganti ensolo nefumitibwa ekiwundu.
And they say the beast got a wound.
N'ekiwundu ekyo nekimala nekiwona.
And that wound after it healed.
Tegeza Roman Empire.
It means the Roman Empire.
N'omwoyo gwa Sitaani.
The spirit of Satan.
Bafuna ekiwundu eky'ekitala.
They got the wound of the sword.
One
of the heads among the seven.
After he got healed,
but it was an instant
healing.
How to follow the criteria which are involved in the healing.
You know, when someone
gets you their own instant.
Though
in the Christ we accept that we get healed instantly. But the beast took time without getting healed. That sword in those heads. Now we want to understand. These heads are seven. Which of the heads got a problem? Are we together?
Yes,
we
are.
Praise Jesus. And in which way? After we discover that. We see how the healing process moved.
Yes,
praise Jesus so much. For it got the wound.
But
we want to know the wound came from what?
In
which of the that problem of total death. According to Revelation 13, verses
14.
We want to discover how the wound came about. Revelation 13 verse
14. Never in them.
Yes, you have seen.
Praise Jesus so much.
But who did the Runi you know?
Told us in the verse 14. Revelation 13,
14.
That beast, or the spirit of Satan, which appeared in the Roman Empire,
is
getting a wound on one of its heads, among the seven heads. It was the sword which caused it. This sword,
we
want to see how did it come about to bring this wound. After we shall see the head which got the wound. For this sword,
the
double-edged sword, the word of God, is being born on the world.
It
is what caused that problem and wound. According to what we read in the Hebrews, Hebrews
4:12,
it tells us the sword of God is the word of God himself. Let's see like that.
Beblania esula ya kunonyirwa 12.
Hebrews 4:12.
Kubanga kigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumintiriza kw'omutima.
Yes, you have seen.
Praise Jesus so much.
We gamba chigambo cha Katonda kinyi.
The word of God himself.
Ekitali ekyobwojo obubi.
That's the double-edged sword.
Ekyaleeta ekiwundu.
Which brought about the world.
Ogumu ku mitwe omusango egy'ensolo.
One of the seven heads of the beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ogwafugira mu Roman Empire.
Which went to the Roman Empire.
Kati okuzaliwa kwa chigambo cha Katonda ku nsi.
The birth of the word of God on the world.
Mukama wafu Yesu.
The Lord Jesus.
Kwe kwaleeta omutwe guno. Ogumu ku nsolo eno eyokuna.
What brought inflictions upon this one head among the four beasts?
Okufuna ekiwundu.
To get a wound.
Era Roman Empire ebyobufuzi byayo.
The Roman Empire, its politics.
Byafuna ekiwundu ky'amaanyi.
Got a very serious wound.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kuzaliwa kwa kigambo kya Katonda ku nsi.
But the birth of the word of God of the world.
Ekitali ekyobwojo obubi.
The double-edged sword.
Omanyibwa oba otunuulidde ennyo mu Yokaani
14.
Tugambibwa nti kigambo n'ayambala
omubiri.
Naye kigambo ebiseera ebyo byajjira ku nsi
kwesebo
Roman Empire ng'efugira ddala paka ne mu Isirayiri.
The Roman Empire reigned right up to Israel.
Katusomeyo tuwulire.
Let's read that we hear.
Yokaani 14.
Yokaana esula esooka olunyiri lwa 14.
John 1:14.
Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Netulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyo ye yazaalibwa omu yekka kitaffe.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Wegamba kigambo.
Now the word.
Kitali ekyobwojo obubi.
It's a double-edged sword.
Yayambala omubiri ajja gye tuli.
The cloth flesh came where we are now.
Ku nsi kuno.
On this world.
Ensolo eno emanyiddwa nga Roman Empire.
This beast known as Roman Empire.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ogwafugiranga ensi yonna.
Which reigned over the entire world.
Wegamba kigambo ono mukujja kwe.
Now with the coming of this world, the Lord Jesus.
Yasingana Roman Empire efuga wonna.
The Roman Empire reigning all over.
Ensolo eno eyokuna.
This fourth beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Nga naye si bukufugira mu nsozi musanvu.
Yet it reigned over upon seven mountains.
Emitwe omusanvu.
The seven heads.
Okuli ogw'obufuzi.
Where there is the political head.
Kati kino gwe gwafunira ddala ekiwundu.
This is what got the wound.
Yes, we have been.
Praise Jesus so much.
So what did you more do?
Let's repeat this verse.
Yokaana esula esooka olunyiri lwa 14.
John chapter 1 verse 14.
Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe. Ng'ajjudde ekisa n'amazima.
Kitala yajja naye nga yeewombeese.
The sword came yet he had humbled.
Nabalowooza aleese mirembe.
They thought he had brought peace.
Naye olumu yabagamba.
But one day he told them,
sireese mirembe.
I have not brought peace.
Nzize kwawula omwana ne kitaawe.
I have come to separate the mother, the child from the father.
Ate ekitala ekyobwojo ekyawula.
And it's the double-edged sword which separates.
Abasinga bali ekitala kyali kikwekwesenga kyambadde egundi.
People said the sword had hidden clothing
place. Omanyi waliwo ekitala ekibeera mu gundi ekikato kyalyo.
The sword is in its trash where they put it.
Yes, he was.
Praise Jesus so much. But it seems merciful in its thrash. When the sword is still in its thrash where they put it, it is covered.
And
you see how it can cut. Now, what it did to us was like that. It clothed the flesh. The body is very weak. But it was in it cutting so much. And it was good saying, I have not brought peace on the world.
I have
separated the son from the father.
Yes, we have
praised Jesus so much.
The
daughter and the mother.
It's a
double-edged sword separates. Now, if he's in this world, we didn't know what he had come to do. When he tells us in John 1, verses 10 to
11,
he speaks this.
Yokaana esula esooka olunyiri lwa 10.
John 1, verses 10.
Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Onyole kumi n'olumu. Yajja mu matwale ge. Naye abali mu matwale ge tebaamusembeza. Olunyole kumi n'ebbiri. Naye bonna abaamusembeza. Yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Be bakkiriza erinnya lye.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kitala munnange ekizibu yajja ayambadde ekiraato.
He swore the problem it came when he clothed himself.
Ng'ayambadde cover.
And he clothed the cover. That's the body. He got this head of the fourth beast.
Moyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ogwarabigira mu Roman Empire.
Which appeared the Roman Empire.
Nagenda kutogwa byobufuji.
And he went to the political head.
Na kufumita fumita.
And he pierced it.
Nekufuna ekiwundu ekyokufa.
And got the wound of death. Almost winded the Roman Empire never to be heard of again. But Satan and Jezebel and the fallen angels, they said, we have to learn, bring back our thing. We
had
made it, and it's the last to bring us victory. But the man has come with a sword and affected our head.
The
sword came on the world, what it did to us. You know, he went to say, don't you think the word of God did nothing? It did something on the world. When you read the Romans 9, here we are right within the Rome itself, where the beast bases the spirit of Satan. But he said, don't you think
that
this word brought nothing, that he affected nothing? Let's read there and we hear. Romans 9 verse 6. I don't want Luganda to begin to confuse things here.
Romans chapter
9
verse
6.
Not as though the word of God has taken not effect. For they are not all Israel. Who are of Israel.
Yes, he was.
Praise Jesus so much. The word of God did something for the world. Not to say the word of God did nothing.
He
did something.
It
left the beast.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Omoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ngogumo kumitoja agwomusanga.
But that one of the seven heads.
Omutogwa ebyobufuzi.
The political heads.
Ngagufunye mitawana.
It had gotten troubles.
Ekiwundu ekinene ddala.
A big wound indeed.
Ngakizibu nnyo n'okuwona.
And it is hard even to get healed.
Kakati uliriza.
Now listen.
Roman Empire, ekintu kyali yasigadde okubanga ekola kyali.
Roman Empire, the thing that remained to do was one.
Okusanyawo ngu amaanyi ga Katonda.
To destroy the power of God.
Kuwambira ddala Isirayiri yennomu malamu ak'obuntu.
Totally capture entire Israel, consume it all.
That's why
territories they captured all over the world.
They
are territories which were the last.
Era waliyo ba Caesar.
And they were the Caesars there.
Those
who are behind all the chaos
of
killing the word of God.
In its search,
it was to do a great work.
Satan
thought the way he had killed him, it is finished. Yet, that's where the victory is. Political head of the beast was finishing.
No
contentions were upon that head as
we have to
see. He thought you have come to redeem us. To redeem Israel that you may reign.
They
asked him, when is your kingdom to come?
As that we did them be on fuzzy.
He had come to reach the power to save them from the entire beast.
He
told them it doesn't come with outward manifestations. Now the problem which was, after he died and raised up, and he got Apostle Paul, he had sent into the beast and learned things of the beast in the kingdom of the Romans themselves, where there was the spirit of Satan. And when you speak to be a Roman, Paul had all the letters of
citizenship.
He said he's a Hebrew in the Hebrews. Romans, he said, I am a typical Roman.
The
beast to get the wound very well. How we get the Apostle Paul sends him right at the base. At the Rome itself. And he began to fight with the beast so much. Now the wound moved on to get worse.
Yes, we have
praised Jesus so much.
Let's
briefly get back to the Acts and we see.
I wanted
you know the wound of the beast, the wound of the sword that came on the beast.
Yes, we
have praised Jesus so much. You've gone back and the Lord Jesus, the double-edged swords, and he sends Apostle Paul to be able to go right at Rome, that you go to affect the wound again on the political heads of the Roman Empire, the fourth beast, spirit of Satan in that version, reigns and works in the children of disobedience on the world.
Tutunulide biko yabatume mwenda katusoma kuva ku lunyiri tutandikirewo nitambwa
biko yabatume sura ya mwendo nyolisoka
Acts 9 from verses 1
naye Saulo bwe yali akyayogera ebigambo ebyokukanga n'ebyokutta abayigirizwa ba Mukama waffe n'agenda eri kabona asinga obukulu olunyolo kubiri n'amusaba ebbaluwa ey'okugenda e Damasiko Elia makunganiro bwalira baye abantu abekkubo obanga basajja obanga bakazi abasibe abalete Yerusalemi.
Yes, you have been
praise Jesus.
Omutume Paul,
this apostle Paul,
yamanyibwanga Saul,
who was known as Saul before.
Ensolo yali emwamba de moyo gwa Satan.
The beast that clothed deep the spirit of Satan.
Ugwita Roman Empire.
And passed through the Roman Empire.
Namadini gayo.
Its religions.
When
you hear Roman Catholic and its religions, don't be
surprised.
When the Roman Empire reigned, it had its religions.
It had its
Pharisees, the Sadducees, and they claimed to be in the name of God. But they were with Apostle Paul, who was called Saul, and he in the murdering of the saints just asks a letter and they give him a letter to kill. Now the word of God, the Lord Jesus,
he
met him on the way to go home kill his children of the way of salvation. Those of the way.
Yes, we have
praise Jesus. That's why they are called children of the way. Children of the way, the journey.
Or
the journey of heaven. Or the journey of salvation. When he was still moving in the way,
before
imprisoned them, this is what happened next.
Acts
chapter
9,
verse
3. Awo bwe yali ng'atambula ng'anatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana okuva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola. Olunyo olw'okuna n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Olunyo olw'okutaano n'agamba nti, ani ggwe? Mukama wange.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Mukama wafu Yesu yamulabikira.
Jesus appeared to him.
Agende eri bamuwadde baluwa agenda ayongera okutta abaana b'obulokozi.
He later moved on to murder children of salvation.
N'asinkana ne Mukama wafu Yesu.
And he met with the Lord Jesus.
Omusana ogwensi.
The light of the world.
Yes, he was
praise Jesus so much.
N'akubamu omusana n'amuvulunga vulunga.
Him and he made him fall down.
Yes, he was
praise Jesus.
N'amugamba onjigganyiza
ki? He told him, why are you persecuting me?
N'amubuuza gwe ali mukama wange.
He asked him, who are you, my lord?
Manye ebintu by'ensolo eno eyokuna.
You know the things of the fourth beast.
Roman Empire.
The Roman Empire.
Yafuna ekiwundu ku mutwe gwe ebyobufuzi.
Got a wound on the political head.
Yefuurafuura nnyo mu bintu by'obwakatonda.
It masquerades to be the things of God.
Era eyinza okupretendingisa ng'omuweereza wa Katonda.
And can pretend to be a minister of God.
N'okukola emikolobero ng'olowooza oweereza Katonda.
And to do stubborn and funny things. Thinking you're serving God.
Wakati mtume Saulo Paul yamanyibwa nga Saulo.
Paul was known as Saul.
Amugamba gwali mukama wange gwempereza.
Who are you, my Lord? I'm serving.
Yali amanyibya akola awereza
Katonda. He thought what he was doing was serving God.
Naye ng'agenda maaso n'okuyigganya.
Yet he moved on to persecute.
Katuyongereyo
ulire. Let's move on we hear.
Bikula abatume esula ya mwenda olunyiriri olwokutaano.
Acts chapter 9 verses 5.
N'agamba nti ani gwe mukama wange ye n'agamba nti nze Yesu gw'oyiganya gwe onyolo mukaaga naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola olunyolo musanvu naye abaali batambula naye ne bayimirira nga basamaaliridde kubanga baawulira eddoboozi naye ne batalaba muntu olunyolo munaana Sawulo n'agolokoka wansi amaaso ge bwe gaazibuka n'atalaba kintu ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko.
Yes, he was great.
Praise Jesus so much.
Saulo, we tumanyi go mtume Paulo.
Saul, whom we know as Apostle Paul,
asinga ne mukama wafe Yesu.
He met with the Lord Jesus.
Mungeri yokuchusibwa.
In the way of the trance.
Yes, he was great.
Praise Jesus so much.
Namugamba onjigganyiza ki?
And he told him, why are you persecuting me?
Umanyi buli bw'oyigganya abaana ba Katonda.
Every time you persecute the children of God.
N'obonya bonya.
And you trouble them.
Abatukuvu ba Yesu.
Those saints of Christ.
Obw'oyigganya ye.
You are persecuting Jesus.
Era singa mazima mwabonyaabonyezebwa mweyo bye mulabye.
Truly, if you've been tormented in what you've seen.
Nga ddala mwali munyweredde mu Kristo Yesu mukama waffe.
You had held on the Christ Jesus.
Yandibadde talema kuwoolera ggwanga.
Wouldn't have failed to carry out vengeance.
Kubanga ye kennyini gwe babeera bayigganya.
He himself is the one they are persecuting.
Era wakuba ebiseera ebisinga tubeera aga n'aga.
But because many times we neither hold nor hold.
Nga tetuli mu Kristo ebya ddala.
We are not really in the Christ.
Kati bwe batuyigganya tatuwoolera ggwanga.
When they persecute us, no one carries vengeance.
Kubanga tubali tukakasa kubeerawo kwaffe gy'ali.
We don't prove our being on his side.
Okubeera mu ye.
To be within him.
Ekikakasa byebigambo byokubeera
mu ffe. What proofs are his words to be in us?
Nga bwe yayogera mu Yokaana 15:7.
As spoken John 15:7.
Nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange biri mu mmwe.
If you abide in me and my words in you.
Mubeera mu nze n'ebigambo byange biri mu mmwe.
If you abide in me and my words abide in you.
Musabe kyonna kye mwetaaga.
Ask of all you need.
Kinaabakolimu.
It will be given you.
Katuyongere ko tuwulire omutume ekitututa okulaba omutume Paulo.
What's taken us see Apostle Paul.
Yasindikibwa ddala wali eri wennyini.
He was set right at the base.
Awali ekitebe eki omutwe gw'ebyobufuzi.
Where there was the political head.
Ogw'ensolo eno eyokuna.
Of the fourth beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Roman Empire.
The Roman Empire.
N'ayongera n'asajjulira ddala ekiwundu.
He moved on to affect the wound much.
Era bwemwebuuzabuuza ekiwundu kyajja kitya?
You ask yourself how the wound came about.
Manya kya kirala kya kigambo kya Katonda.
No, it's of the sword of the word of God.
Okuva Yesu bwe yazaalibwa ku nsi
kuno. Since Christ was born of the world.
Roman Empire teyasigala nga bwe yali eri mu maanyi.
Roman Empire never remained as it is in power.
Kyagiviirako n'okwefuurafuura.
It caused it even to masquerade and appear elsewhere.
Okulawo ekifaananyi kya Roman Catholic yeekweke.
Make an image of the Roman Catholic to hide.
Lwamitawana gya kitala kya kigambo kya Katonda.
The troubles of the sword of the word of God.
Naye kati neera kikomyewo.
But up to now it's come back.
Ate kikomyewo nga kiri kiragiro ku kiragiro.
But come back when
it's come
back. Now the problem has come again.
Yemna gye babadde beekwese kwese.
Everywhere they are hidden.
Lero kitegenda funa kiwundu ku mutwe gwo.
This time it's not going to get a wound on one head.
Emitwe gyonna.
All the heads.
N'amayembe nga tugatema kwegamba ensolo yonna yakusaanawo
ako
obwakabaka bwa Katonda
omwoyo
wa Kristo
omwoyo
wa Kitaffe
ng'abuna
wonna
okugulumiza
Kitaffe n'Omwana
Yesu
yebazibwe
nnyo
katuyongereyo okwowulire
bikulu abatume essula ya mwenda olunyolo omwenda
n'amala
ennaku ssatu nga talaba era nga talya wadde nga tanywa olunyolo ekkumi yaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya mukama waffe n'amugamba nkwolesebwa nti Ananiya n'amugamba nti laba nze nzuuno mukama wange Kuminarumu, mukama wafe na mugamba nti, goloko kogende mukubo eriyitibwa egolokofu. Obuulirize mu nyumba ya Yuda, omuntu erinnya lye Saulo, owe Taluso. Kubanga laba, asaba.
Yali eyongazibya amaaso.
He was there blind in eyes.
Olw'okuyigganya Kristo.
For persecuting Christ.
Ng'ayigganya ekkanisa ye.
He persecutes his church.
Abatukuvu be.
His saints.
Ati ku luno baamuziba amaaso.
Simon blinded him.
Yali ali mu kusaba.
He was in prayer.
Kama wafe n'alabikira omuweereza ono.
And the Lord appeared with his servant.
N'amugamba nti ali eya asaba.
He told him he's right there praying.
Naye Ananiya yagamba.
But Ananiya said.
Oyo omusi. Ontuma eri omusa tuyiganya.
Send me to a murderer who is persecuting us.
Bikira batume sura ya mwenda olunyi lwa 12.
Acts 9 verses 12.
Laba alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amusaako emikono azibule. 13. Naye Ananiya n'addamu nti mukama wange omuntu oyo anawulira omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bungi. Obubi bwe yakolanga abatukuvu bo abali e Yerusaalemi bwe buli obungi. 14. Ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo.
He told him.
Aya. Nawulira buli kikolwa kya Saulo oyo.
Every actions of Saul.
Era n'engeri gy'azza atulugunya abatukuvu bonna wonna.
Commanded your saints everywhere.
N'okutuuka ne wano ng'alinawo obuyinza okujjera okutulugunya.
Reaching here, he has authority to come to command us.
Nawunga gwe ekitala nze namutemyeko amakulu ali wansi.
Me, the sword of cut off his legs is down. You will not do havoc again.
Bikira batume sura ya mwenda onyirwa 15.
Acts 9:15.
Naye mukama wafe n'amugamba nti genda. Kubanga oyo kye kibi ekironde gye ndi. Okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga. Ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri.
Owulidde bwe yamugamba. Yamugamba oyo kibi ekironde.
He said that's my chosen instrument.
Agenda genda eri mu bamawanga ne bakabaka mu bakabaka.
Gentiles to the kings.
Obufuzi
yenyine eri kitebe ky'obufuzi. Face of the politics.
Ate yagenda paka Roma.
He did he go up to Rome.
N'ayongera n'atagula butaguzi.
Went to affect the world much.
Na ye eno Roman Empire ng'egenda mu maaso n'ofuna ebizibu bino.
The Roman Empire moved on get these problems.
Ngabantu kisa n'angaba ninga kitusukiridde.
The riches and so it's beyond them.
Turabenge ngeri gitu kulayo uburokozi bw'obulimba.
And he found a way to make a false salvation.
Manyo mtume Paulo bwatuke Roma.
You know when Apostle Paul reached Rome.
Atwara burokozi.
He took their salvation.
Obwadala nno.
Real salvation.
Era bwali ke Roma kankubulire.
And it was in the Rome, let me tell you.
Icho chemulabe kiriyo kintu kirala.
That you see there is another thing now.
Uburokozi bw'obulimba bwe bwakiza.
False salvation is what birthed it.
Ye bakugambye ko ensolo y'amayembe abiri.
The beast of the two horns, the
bull. Agalinga ag'omwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Naye ng'obulokozi bwagenderayo ddala
sibu. Salvation went to reach to Rome.
Era ensolo eno emanyiddwa nga ensolo eno ey'okuna.
The fourth beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ogwafugira mu Roman Empire.
Which reigned in the Roman Empire.
Olw'obulokozi obwo gwayongerera ddala okubanga obufuzi bugwerawo
ddala. By that salvation, a political sector moved to totally vanish.
Okwetoola ensi yonna.
All over the world.
Gye baali bafuga ne batandika okugwera mu ddala.
They reigned, they totally phased out.
Era we waali okutaguka kw'ensi okutandika okunoonya buli omu anaafugawo.
And that's where if the world began to get in chaos, everyone looking for territory to reign over.
Yavaamu n'entala awo.
It caused many wars there.
First World War, Second World War.
The First World War and the Second World War.
Olw'ensonga eyali abafuga nga takyafuga.
Because the one who reigned over all of them was no more reigning.
Buli omu ayagala kwefuga.
Everyone must reign over themselves.
Basooka bafaafaaga n'entala awo.
Buli
omu alwana kwefuga
ye. Everyone fights to get independence.
Abadde abafuga Roman Empire obufuzi bwafunye ebizibu.
Reigned over the Roman Empire, the politics got a problem.
Era abasinga ba. First World War, Second World War, biava ku ki?
First and Second World War came from what?
Omuto gw'obufuzi ogwa Roman Empire.
The political head of the Roman Empire.
Ensolo ey'okuna.
The fourth beast.
Wafuna ebizibu.
It got problems.
Nga tekukyasobola kufuga.
And it couldn't reign.
Awa mawanga ni kagugu ni kafuna obugugu obwe bugungo.
Get what riots.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
naye bwe batunulidde ebigatuma 28 okuva mu biro ebyo mukama waffe bwe yasiŋŋaana Sawulo n'amufuula Pawulo yamutuma n'atuukira ddala paka e Roma naye ng'ekigendererwa kyakwongera kutwala bulokozi n'ekitala ky'ekigambo okugenda mu maaso okukosa ensolo eyo abasinga banoonyereza ne bagamba naye bannaabe ensolo eyo yafuna kyekiki era yafuna eky ekiwundu ekiwundu kyakitala tusoma
kyekyoekitala
nabaki era mu ngeri ki ebyo bibadde bibuzaabuza ensi eno
That has been confusing this world.
But
as God is good,
Now
He has helped us through the new generation.
He
has the new knowledge of God.
Hey.
That's no more going to be secrets your way. You're going to know well how the beast got a wound. Of the sword. And you know the sword is of the word of God. Let's read Romans 8, verse 14.
Balumi sura ya munana, onyirwa kuminanya.
Romans 8:14.
Kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda.
Balumi 28, munebikwabatume 28.
Bikwabatume sura ya 28, onyirwa kuminanya.
Acts 28, verse 14.
Bikwabatume sura ya 28, onyirwa kuminanya.
Acts 28, verse 14.
Gye twasanga abooluganda ne batuyita okumala wamu nabo ennaku musanvu awo bwe tutyo ne tutuuka e Ruumi 15
omanyi abatume baatambula okugenda e Ruumi
eno
baayita ku mazzi eyo
ne
bajja nga beetoloola beetoloola
mpaka
ne baatuuka wa naye ng'ekyali kituddeyo n'omulimu omukulu
ogw'okugenda
e Roma eno gwa kugenda kwongera kuleeta ki ekiwundu ku mutwe guli
ogw'ensolo
yatambula ne banne ng'ayita ku nnyanja
ekimuoba
osoma ebikwabatuma eno okuva ku ssuula ya
23
n'olaba olugendo lwabwe olw'okugenda e Roma
naye batuuka e Roma eno
bino bye byaddirira
katusoma
olunyo lw'15
bikwabatuma essula ya 28 onyeerwa 15 abooluganda bwe baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusisinkana mu katale ka Apiyo ne mu bisulo ebisatu Pawulo bwe yabalabako neyeebaza Katonda n'aguma omwoyo olw'16 bwe twayingira mu Ruumi Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne serikale yali amukuuma 17 awo bwe waayitawo ennaku 3 n'ayita abakulu b'Abayudaaya bwe baamala okukuŋŋaana n'abagamba nti nze abasajja abooluganda newankubadde nga saakola kibi ku bantu newankubadde ku mpisa z'abajjajjaffe naye nasibibwa n'empeebwayo mu mukono gw'abaruumi mu yerusaalemi
bwe yatuuka e Roma omutume Pawulo
n'ekibinja
kye yali naye
omanyi
baamutwala musibe bamutwala ali ku njegere
lwakuba
emitawaana gyali mingi nnyo mu kkuba paka abasajja be baamuwa okumusiba abakuumi bonna ne balokoka bagenda omumutuusa eri nga bo baalokoka abo bagenda okuyingira nga lyejja eriyingidde otwala
obulokozi
ebirizaamu nga muli mu muyaga awo
gwebatambuliramunaye
nga booli nabo mu muyaga be bakutumye nabo ate omanyi basikaali bakutwala kukusiba abaserikale b'abaroma yesu yebazibwe naye raba mukama yamugambira mukubo nti abo benkuwadde mugenda otwala obulokozi Kati batuuka e Roma.
Now they reach Rome.
Basinganayo Abayudaaya.
They find Jews there.
Abayuda bagamba bannange.
They call them, tell them colleagues.
Tulekunge tuli obulokozi tububuulire.
Let's gather ourselves, preach salvation here.
Ne bagaana.
And they refused.
Ne bamunyigira bunyigi.
And they got angered of him.
Yabagamba ndi obulokozi bubajiddwako.
Told them salvation has been taken from you.
Era bugenze eri abamawanga.
And it's going to the Gentiles.
Ekisinga okwewuunyisa.
What surprises most?
Obulokozi bwali e Roma.
Salvation was in the Rome.
Tewaliyo bukatoliki.
They did come Catholicism there.
Wabula ekibuzo bwa obukatoliki bwajja.
When did Catholicism come in Rome?
Ensolo yali ekola ekifaananyi.
The beast was making its image.
Mm-hmm. Yatusome tuwulire.
Let's read and hear.
Mikolo abatume esula ya 28 olunyiriri lwa 18.
Acts 28:18.
Abo bwe baamala okumukemekkereza ne baagala okumusumulula kubanga tewaali nsonga gyendi yakunzisa. 19. Naye Abayudaaya bwe beegaana n'empalirizibwa okujulira Kayisaali singa alina ekigambo ekiroopa eggwanga lyaffe. 20. Kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba n'okwogera nange kubanga olw'essuubi lya Isirayiri nsibiddwa n'olujegere luno.
Yabagamba Abayudaaya.
Told them, my friends.
Nagezaako okwogerako ne Kayisaali mu Isirayiri yennyini.
I tried to speak with Caesar in Israel.
Abandaddeko emisango mu njigganya eggwanga lyaffe.
Cases that I was haunting my nation, persecuting it.
Naye ng'ate kibansibidde olujegere.
They have imprisoned me in a chain.
Olwassuubi lyennyini erya Isirayiri.
For the real hope of Israel.
Obulokozi.
The salvation.
Mm-hmm.
Bikola batuma essula ya 28. Olunyiriri olwabiri mu olumu.
Acts 28:21.
Bonna ne bamugamba nti fe so tetuweebwenga baluwa za fe tetuweebwanga baluwa za bigambo byo okuva mu Buyudaaya so tewali kuba oluganda yali azze n'atubuulira abo n'ayogera ekigambo ekibi ku ggwe. 22. Naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza.
They bamugamba.
They told him.
Tetufunangayo ng'oba wazza omusango mu Isirayiri.
That he committed a case in Israel.
Naye ka tuwulire okuva gy'oli ebintu byali bitya. Yesu yebazibwe. Wano kye tukulaga kiri ki? Oyo agadde okumanya ekiwundu kyajja kitya?
Ku
nsolo eno ey'okuna. Omwoyo gwa
Sitaani.
Mu Roman Empire.
The Roman Empire.
Ekiwundu ku mutwe ogumu omusanvu. Yesu yebazibwe nnyo. Kyajja kitya? Era bwe kiba nga kya kirala kya kigambo kya Katonda. Tuwulire ekigambo kya Katonda bwe yayambala omubiri. Mukama waffe Yesu n'atuuka ku nsi kuno nga Roman Empire kwennyini yeefuga era n'atandika okuyimiriza obufuzi obwo ne butandika okufuna obuzibu olw'enjiri gye yali abuulira wabula okwongera okuleetera ddala ekiwundu kifuukire ddala ekiwundu ky'okufa ku mutwe guno ogw'ebyobufuzi yalina okukwata omutume Pawulo eyamanyibwa nga Sawulo mu
busoo
n'amusindikira ddala wali wennyini ku kitebe ku bbeesi y'ensolo e Roma mu Italy.
In Italy.
Mm-hmm.
Bikola batume esula ya 28 olunyiriri 22.
Acts 28:22.
Naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza kubanga ebigambo by'enzikiriza eno tumanyi nti kiwerebwa wonna wonna.
Bwe mugamba ebintu by'enzikiriza y'obulokozi n'ebigambo ebyogerwa mu nsi yonna babiwera. Yesu yebazibwe. Omanyi jjukira ensolo eno emanyiddwa nga Roman Empire. Omwoyo gwa
Sitaani
gwalinga gufuga ensi yonna.
It reigned over the entire world.
Tugwagezaako okwerwana ebigambo babiwere mu nsi yonna.
To abolish this word of the entire world.
Tuleeta bigambo bya bulokozi
wano. What's your salvation?
Ekiwundu kigenda kitaguka butaguka.
It's getting worse.
Obulokozi bugenda buli yesu buyingira mu
kasi.
Ate ng'enfuga yaabwe yalimu ebifaananyi okusinza ebifaananyi obwenzi n'ebikolwa ebifu kati baatandika okufuna emitawaana nga gy'amaanyi ddala
laba
bwe babatumira omuntu yennyini gwe beekuliza omanyi baali bamuwa n'obutuuze
e Roma.
And in the
armies of the Romans, he was powerful.
And
all letters accepting him.
And
we entered Rome when they knew him.
Yet
God had already changed him. See how they drew the sword to themselves.
Acts
28:23.
Era ng'abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu byabannabbi okusooka enkya okutuuka akawumbu.
Baakuŋŋaananga bangi abaalimu Abayudaaya abaali mu Rome.
That's the Jews who were in Rome.
Kati ng'abakkirizisa ebigambo by'obulokozi.
Ebiri
obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Okimanyi nti bulokozi bwe bwali e Roma.
You know that salvation is what was in Rome.
Nanjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Gwembuuza byagwawo bita.
Ask me when did they finish from there.
Kugenda kulaba obulokozi obw'obuliimu obwayingirawo mu kaseera.
The false salvation which entered in that time.
Ensolo eyo y'amayembe abiri.
The beast of the two horns.
Agalinga ag'omwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Nkugambye obuzibu bwalabika wano banna.
I tell you a problem appeared here.
Sebo Emperor Constantine yajja yefudde alokose.
Emperor Constantine came claiming saints.
N'okubinja kunene naye nga balina ddiiru.
With a big group yet they held a deal.
Insolutiene ne beegonza.
They humbled themselves. We are saints.
Ne bamuwa obukulu.
And they gave him to be the leader.
Bakajja bawa ensolo eri amayembe abiri obukulembeze.
And the beast of the two horns came out with it.
Yalagirirawo bakole ekifaananyi.
He immediately commanded to make an image.
Kya Roman Empire.
Of the Roman Empire.
Ye tuyita Roman Catholic.
What we call the Roman Catholic.
Era ebiragiro by'okuzimba ekkanisa enkyamu.
The commands of building the church to pervert it.
Ye tuyita St. Peter Basilica.
What we call St. Peter Basilica.
Okuva mu kkanisa ya Kristo ey'abatukuvu.
Shift from the church of
Christ. Byatandikirako oyo Emperor Constantine.
Began from Emperor Constantine.
Ensolo yennyini.
The beast
yatandika okuwanyisa obulokozi.
Began to exchange salvation.
Kati ogenda okwongera okubitegeera.
Katuwulire
ebyaddirira omutume Pawulo n'obulokozi n'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda
mu Roma. Paul's salvation and the kingdom of gospel in Rome.
Bikola abatume essula ya 28:24. Abamu ne bakkiriza bye yayogera, abamu ne batakkiriza. Olwabiri mu etaano, bwe bataatabagana bokka na bokka, ne bagenda, Pawulo bwe yamala okwogera ekigambo kimu nti, Omwoyo Omutukuvu yagamba, bulungi bajjajjammwe mu nnabbi Isaaya, essula ya 26, ng'agamba nti, genda eri abantu bano, oyogere nti, okuwulira muliwulira, ne mutategeera. Okulaba muliraba ne mutetegereza.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Obwo tunulidde onyolo abiri mu omukaaga.
Luke verse 26.
Baromi esula eno. Bikola abatuma esula eya 28.
Acts 28.
Yagamba abaana ba Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Amazima gali bwe gati.
The truth is like this.
Ensolo eyokuna.
The fourth beast.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Bwakabaka bwa Roman Empire.
The kingdom of the Roman Empire.
Yensula erina amayembe kumi.
It's the beast with the 10 horns.
Ebitomusanvu.
The 7 heads.
Ejiringa ejemu.
Which are like of a lion.
Ejempologuma. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Omutogomi omufuzi gwafuna ebizibu.
The political
head. Ekiwundu ekyekitala ky'ekigambo kya Katonda.
Of the sword of the word of God.
Naye nga jjukira nkugambye.
But remember I've told you.
Obulokozi buyingirira ddala e Roma wennyini.
Salvation entered right at Rome.
Bakuba tetwatemyeko kiwundu.
Because we didn't cut off the wound.
Wadabye omutwe nga gwalwala.
We'd have seen the head sick.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kati oyongereyo tulabe mbikwa abatume.
Let's move on to Acts 28.
Mbikwa abatume sura ya 28:27.
Acts 28:27.
Kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde. N'amatu gaabwe gawulira bubi. N'amaaso gaabwe bagazibye. Baleme okulaba n'amaaso. N'okuwulira n'amatu. N'okutegeera n'omutima gwabwe, n'okukyuka nze okubawonya. Olunyiriri olw'28.
Wano we wali ekinyusi.
This is where the main thing is.
Olunyiriri olw'28.
Verses 28.
Bikwa abatume 28.
Acts 28.
Bikulabatume sura ya 28 olunyo lwa 28.
Acts 28 verse 28.
Kale mutegere nti obulokozi bwa Katonda buno buwerezebwa abamawanga.
N'abagamba.
He told them.
Obulokozi bwa Katonda.
Salvation of God.
Buvuddeyo mu Isirayiri.
He shifted from Israel.
Kyobula ba Isirayiri tosobola kuwulira nti bali babuulira bulokozi.
That's why you can't hear Israel preaching salvation.
N'okutuuka leero mu kino.
To now you know that.
Obulokozi bwali buyingidde Roma nga busimbye amakanda.
He shifted entered Rome.
Kiki ekyabaawo?
What happened?
Era abatume baatandika okuva mu Isirayiri bamutume
Peter
bonna ba Yokaana ne bayingira e
Roma
era abasinga eyo gye bajjirwa mubiri
okugenda
Yesu yebazibwe
kaakati
ekibuuzo obulokozi bwaggwawo butya.
How did salvation finish from there?
What do you say, Yamayama?
There is a beast of two horns which
came,
which are like of the Lamb of God. That is the false salvation.
It
passed through Emperor Constantine.
It was
caused to make the image of this beast.
Roman Catholic Church, Roman
Catholic Church and its religions.
Okulwana okulaba nga Roman Empire ekomawonge ensolo ewonye ekiwundu.
Roman Empire comes back as the business heels of the world.
From
the politics to resume reign over the entire world.
Yes, you have been
praise Jesus so much.
But in
explaining, he says,
briefly
repeat verse 28.
Acts
28, verse
28. Obulokozi bwa Katonda buno buwerezebwa abamawanga nabo bali buwulira. Olwabirimu omwenda bwe yayogera ebigambo ebyo Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokana bokka. Olwasatu n'amalayo emyaka ebiri miramba ewuwe yekka mu nju gye yapangisa n'asembeza nga bonna abajjanga gy'ali. Olwasatu mu olumu ng'abuulira ng'obwakabaka bwa Katonda era ng'ayigirizanga n'obugumu bwonna ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo n'ataziyizibwanga.
Yabeerayo n'abuulira obulokozi nga se obusimbye amakanda e
Roma
n'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda obwakabaka bw'omuggulu byakoma ddi? Maria ne Maria omutuukirivu yayingira mu
ddi?
Era lwaki?
And why?
Tebatwala papa asooka okubeera omutume
Paul. They don't take the first pope to be Apostle Paul.
Lwaki kubanga ate gwe baatumirayo ddala.
For is the one they sent.
Ebeekwenya kwenya mu Peter.
And they began to attach themselves to Peter.
Kubanga ono yabahisa bubi tebayinza namuteeka mu bantu.
This one mu bapapa. Affected them, they can't put him in the popes.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So engeri ekiwundu kino gye kyajjamu.
Now the way this wound came about.
Obulokozi bwali e Roma.
Salvation was at Rome.
Injiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Obwakabaka bw'omuggulu.
The kingdom of heaven.
Wabula byazikirira bitya?
But how did they get silenced?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye nga bwe twabadde tukutegeeza.
But as we told you.
Bagambye nti emitwe egye ku mitwe omusanvu egy'ensolo.
Told you among the seven heads of the beast.
Mutwe gw'ebyobufuzi gwe gwafuna ekiwundu
kye. The political head is what got this wound.
Okusinziira bwe tusoma mu kubikulirwa 17.
According to how we read Revelation 17.
Onyoro 9.
Verses 9.
Batugamba nti emitwe gino omusanvu.
They said the seven heads
egy'ensolo
of the beast.
Abatunyonyola bwe bati.
They explain this.
Kubikulirwa sura ya 17 olunyolo 9.
Revelation 17 verse 9.
Awo we wali omwoyo ogulina amagezi emitwe omusanvu z'ensozi omusanvu omukazi z'atuddeko.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kugaba kugambye nti emitwe omusanvu gino egy'ensolo.
They said the seven heads of the beast.
Ensozi musanvu.
The seven mountains.
Omukazi ono omwenzi Jezebel.
Where the woman the adulteress Jezebel.
Olwaliro gwe bayita Maria nyina Katonda.
This is the whom they call Mary, mother of God.
Jezebel.
Jezebel.
Watulofuga amawanga.
Where she sits to reign over nations.
Wange yoba tugamba amazzi amangi ensolo eno mwefu kutoka.
They tell us the many waters out of which the beast comes.
Era omwenzi kwatudde.
Still where the adulteress sits.
Bati tugamba bikana nnimi na mawanga.
They usually tell us these are clans, nations and languages.
Okusinziira ku nyolo 15.
According to verse 15.
Kubikula 17.
Revelation 17.
Atusomeyo nayo owulire.
Let's still read and we hear.
Kubikulirwa sura ya 17 onyole 15.
Revelation 17:15.
N'angamba nti amazzi ge walabye omwenzi watudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi.
Yes,
praise Jesus so much. This adultery,
Jezebel,
like
you are so good when you get up,
start following your fall and join on Satan. The many waters she sits with her beast.
Bikana nimi na mawanga.
Can't mention the languages.
Na yon kumante nsoro ye nimi tu masavu.
But this beast to have seven heads.
Kubikuwa kumina masavu mwende tu gami.
Revelation 17, 9 and 12. This is a mountain.
Kwa zinzi lo kufuga.
Where she bases to reign.
Na inga tuwa jia tuwazi soma koda.
But we started of them long time.
Kuliko omutuwa kusoka.
There is the first head.
Olosozi urebi kanisi yobuli ima.
The mountain of this false spiritual church.
That
was there, you know. There were the Pharisees, the Sadducees,
the
Essenes,
the
Alexandrians, and the others. But it seems like these of church, yet they were fake.
Yes, you have been.
Praise Jesus so much.
So,
now, the first head of the beast is the mountain of the spiritual false church.
Now
the head of the beast, the mountain of the spiritual wickedness, or sorcery, the spiritual wickedness.
Yes, he was
good. Praise Jesus so much. The third head is a mountain of the politics. This is what got a wound. The mountain of the politics of the devil. Through which they passed to reign over the entire world. You know, you see politics. It can totally wreak havoc on church.
And they
wreak havoc on this. And they cause sorcery in the world. As if there is church, there is something else. And the spiritual wickedness is moving on. That church doesn't speak much of it.
And you don't
speak of the Roman Catholic Church.
So called
shrine issues of your home, come become a priest. Now the third head of the politics is what got a problem, a big wound. That's why it was no more spoken of that reigned the entire world. That is what caused the first and the second world war. Every nation wanted to reign that time. Every nation wanted to get independence.
Because
the one who had reigned over them all had phased out.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
The
father of the beast. The mountain.
Of
the economics of the devils. The fifth head of the beast. The mountain. Of the social relations.
Plant
nation of the languages. The sixth head of the beast
is
the mountain of the games and sports.
There we were homosexuality,
a lot of foolish things, just as we studied.
Then
the seventh head of the beast, the healthy of the devils. All these heads can become weak. If you handle the political heads and you devastate it, that's why this head on this beast, the spirit of Satan in the Roman Empire, the head which got a problem is the mountain of the politics. That's why the rulership has seemed not to be there.
But
passing the image of Roman Catholic as we are to see.
Yes, he was going
to. Praise Jesus so much.
Maybe
to understand. Why the head of the politics of the beast is what brought that
war?
For when he was in Israel,
he
thought a king had been born. The king is going to reign.
And
Herod got angered. And the beast began to hunt the child.
again to fuga amawanga.
He
wants to
renovate.
Maybe he's going to renovate.
Maybe he's going to renovate from here, take my throne.
But I see
time has left us.
I think
we shall begin from that. God bless you. Thank you for coming.